abakulembeze mulimu gw'ebyentambula balaze obukulu bw'okubangula abantu mu nsonga z'ebya digito okusobola okutumbula obulungi omulimu gwabwe. Bino byogeddwa Fred Ssennoga okuva mu United Border Border Riders Cooperative Union mu lukiiko olubaddewo okwongera okubangula abantu mu nsonga z'ebya digito n'okulaba butya bwe bayinza okutumbula omulimu gwabwe.
Vision yawe naye tugambye nti bamemba baffe omanyi sekita yaffe bantu abawaasi tugeza nga tuba traininga mu digito weyavu groups ogenda nga omwana asobola okukozesa digital eteeka omakukomi kuvuga EV nayinza n'okukozesa essimu okukola bizinesi n'okukola ebintu ebirala byonna byonna.